We need to be resurrected. This is resurrection day for you.
He
told me to stop calling you, you guys. Holy Ghost doesn't like this. So he said, you call him beloved. So beloved, you are free. Don't act like you're not anymore. Because you know when we start living under the law again, we are not confessing Jesus Christ came in the flesh. Our whole lives should be an expression of Jesus Christ came in the flesh. And if we think we have to do Christianity on our own by being good, we are not confessing Jesus Christ came in the flesh. Did he come in the flesh? Did he? Yes, did he? Did he? Well, we got to live like he came in the flesh. And guess what? He became flesh in us. The word made flesh became flesh in us. Who lives in you now? Jesus, who lives in you now? He lives in you. He is the person of God. Equal to Jesus. Equal to Baba. Three in one. Totally connected. He wants you to know you are inseparable. God himself. So if you mess up, he'll cut you off.
Yeah,
because you're one. That would be like cutting himself off. You are one with God. He said that he perfected us forever. By what? By our good works? By doing everything right? By the one offering. Jesus Christ. Amen.
Amen.
What else is the way? We should be coming to church. I've been going to churches all over Kenya. Dancing, sweating, loving it, and my new saying since 2 days ago is if you're not sweating, you're not ready to hear the word.
Amen?
Amen. Amen. You have permission from the Father to be yourself. Kuwa wa Afrika. You be yourself. Don't you stand here and be Mzungu. Stop it. Stop it. He doesn't want it anymore. He never wanted it. That's just what you were taught. But it's wrong.
True?
True? not true.
Na si ukweli.
He wants to give us everything.
Yeye anataka kukupatia kila kitu.
You know how I know?
No, unajua najua namna gani?
Because he gave us Jesus.
Kwa sababu alitupatia Yesu.
And that was his everything.
Na Yesu ndiye alikuwa yote ya Mungu.
So when we get sick,
na tukiwa wagonjwa,
or we're hurt,
ama tumehuzunika,
that isn't from Baba.
Hiyo haitoki kwa Baba.
That is not from him.
Hiyo haitoki kwake.
Who comes to kill, steal and destroy?
Ni nani anakuwa kuua, anakuja kuua, kuiba na kuangamiza?
Is it Baba?
Ni Baba?
The devil.
Ni shetani.
For healing this person of malaria. I curse this malaria.
Person of God,
ambaye ni mtu wa Mungu.
Equal to Baba and Yesu.
Ambaye anatoshana na Baba na Yesu.
To live in me.
Ili aishi ndani yake.
How can I be unworthy?
Sasa nawezaje kusema ya kwamba sistahili?
How can you be unworthy?
Unawezaje kusema ya kwamba ustahili?
If God is now listening to you.
Kama Mungu mwenyewe anakaa ndani yako.
Where's the time to know that you're a sinner?
Sasa hii nakataka ya kusema ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Inatoka wapi? Inatoka wapi?
Doctrine of Satan.
Because
you are worthy.
You
are worthy. You are worthy of the love. The blood. And the life. Of God Himself. We should be happy. I mean, hey, I'm free. Completely free.
Completely.
Why do you think I act like a different mzungu?
Well, I'm feeling for healing and I act like a mzungu to follow you.
It is finished.
It is finished.
You are his.
Wewe ni wake.
You know, in every single one of us,
unajua kila mmoja wetu
has a secret place.
Ako na mahali pa siri.
In Baba's heart.
Katika moyo wa Baba.
Where we live.
Mahali tunaishi.
In him.
Katika yeye.
He doesn't care how old you are.
Yeye ajali ya kwamba wewe uko na miaka mingi.
He doesn't care if you're a man or a woman.
Ajali kwamba wewe ni mwanamke ama mwanamume.
He doesn't care if you're a child.
Ajali kwamba wewe ni mtoto.
Every single one.
Kila mmoja wetu
has a place in
him. Ako na mahali sehemu katika moyo wake.
And when someone rejects him.
Na mtu anamkataa.
And says, I don't want Jesus.
Na sema ya kwamba simtaki Yesu.
His heart.
Moyo wake.
He doesn't go, you should go to hell.
Asemi ya kwamba sasa enda kuzimu.
He says, that was mine.
Asemi ya kwamba, huyu alikuwa wangu, huyu alikuwa wangu.
And he can't make someone come to him.
Na hawezi kulazimisha mtu aje kwake.
Can you imagine if we told people?
Unafikiriaje kama tungekuwa tunahubiria watu?
He said, you better get down, you need to repent.
Yakobo lazima uende kwa magoti na utubu.
You're going to hell.
Ah, ya sivyo unaenda kuzimu.
If we told people instead of that.
Kama hiyo ndio tungesema.
The God who made everything.
Tungebadilisha injili tuseme ya kwamba Mungu aliyeumba kila kitu.
Wants you back.
Anakutaka nyumbani.
Wants you to be one with him.
Anataka uwe mmoja naye.
Loves you with such an everlasting love.
Anakupenda na upendo wa milele. Ili kwamba alikufa kwa ajili yako.
I think you might get a different answer.
Sasa utapata jawabu tofauti.
We had some men in this gold mine.
Tulipata watu wengine wakichimba dhahabu.
But they didn't even have proper tools, just hammers.
Hawakuwa na vifaa na walikuwa wanatumia tu nyundo.
Working really hard in the dirt.
Wakifanya kazi sana katika vumbi.
And Maurice started talking to them about Jesus.
Na Maurice akaanza kueleza kuhusu Yesu.
And about the love of the Father.
Na kuhusu upendo wa Baba.
Guess who came home?
Ujui ni nani alikuja nyumbani?
Those men who were gold mining.
Wale watu ambao walichafuka pale wakitafuta dhahabu.
Said yes to God.
Walisema ndiyo kwa Mungu.
Because they were condemned.
Kwa sababu walikuwa na hukumu.
God is not condemning us.
Na Mungu hatuhukumu.
Because he condemned Jesus.
Kwa sababu alishafuka.
Can we get over it? Can we stop trying to condemn ourselves and each other?
Tuache kujihukumu.
When we condemn ourselves or each other,
tunapojihukumu ama tunapohukumu wengine,
we are saying Jesus Christ did not come in the flesh.
Tunakiri ya kwamba Yesu Kristo hajakuja katika mwili.
So guess what you're doing when you condemn yourself or your brother and sister?
Sasa ujue unafanya nini unapojihukumu ama unapohukumu wengine.
You are blaspheming.
Wewe unamkufuru Mungu.
That's what we're doing.
Hiyo ndio tunafanya.
There is now, therefore, no apaya, apaya, apaya.
Sasa hakuna tena hukumu.
Condemnation.
Hakuna hukumu tena.
For those who are in Christ Jesus.
Kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu.
He either meant it.
Wewe ukubali.
Or he's a liar.
Ama ilikuwa ni uongo.
But we know God's not a liar.
Lakini tujue ya kwamba Mungu hawezi kufuru.
So we need to live according to his truth.
Na tunaamini kupitia ukweli wake.
This is where Holy Spirit comes in. Now I can see you guys are a little bit tired because you're not like, you haven't been trained to just listen forever.
Naona ni kama watu wanaanza kuchoka.
I'd like to train you to do that.
Na inafaa nianze kuwafanyia mazoezi.
I'll only talk a little bit more.
Nitawasini kidogo.
But I really want to get this home.
Nataka muelewe hii.
About Holy Spirit.
Kuhusu Roho Mtakatifu.
Because you can hear great preaching.
Kwa sababu unaweza kusikiza mahubiri ya nguvu.
But you need a teacher.
Lakini unahitaji mwalimu.
And Holy Spirit is a teacher.
Na Roho Mtakatifu ni mwalimu.
He is the teacher within.
Yeye mwalimu anayefundisha ndani.
And you know what it says in 1 John 2:27?
Na katika waraka wa kwanza wa Yohana 2:27.
It says that the anointing.
Anasema ya kwamba upako.
Is in you.
Anakaa ndani yako.
And that you now therefore.
Na sasa hauhitaji tena.
Need no one else.
Mtu mwingine.
To teach you.
Akufundishe.
Why is that missed in the church?
Kwa nini watu hawasemi hiyo katika kanisa?
No one else has to teach you.
Hakuna mtu anahitaji kukufundisha tena.
So anyone who is in ministry.
Sasa mtu yeyote ambaye ameitwa katika huduma.
Is supposed to lead you.
Anafaa kuongoze.
Closer to.
Uwe karibu.
The Spirit of the living God.
Na Roho wa Mungu aishi.
Okay, that's our job.
Hiyo ndio kazi yetu.
And if we're not doing it, we're failing.
Na kama hatufanyi hiyo, basi hatufanyi kazi ya Mungu.
Anything that comes out of my mouth.
Kila kitu kitokacho mdomoni mwangu.
You go take it to Holy Ghost.
Wewe ichukue kwa Roho Mtakatifu.
true or not.
Na umuulize alikuwa anasema ukweli ama uongo.
And you let him talk to you.
Na uache Roho Mtakatifu akufundishe.
That's how you do it. Jesus. Jesus, the person who was the Son of God,
kwa hivyo, Yesu binadamu aliyekuwa mwana wa Mungu,
was replaced by the person Holy Spirit.
Roho Mtakatifu alikuja kwa niaba ya Yesu Kristo.
And the reason why that is so important,
na jambo muhimu katika jambo hili,
is because you will have a living faith.
Ni kwamba uwe na imani ishio.
Because you will be related to him as the person he is.
Kwa sababu utashirikiana naye kama binadamu.
But if you think Holy Spirit just walks in and out,
lakini ukifikiria kwamba Roho Mtakatifu inaingia tu na kutoka,
and helps make the book, helps make you read the Bible,
na anakusaidia tu kusoma Biblia,
you will not have a living faith.
Hautaweza kuwa na imani ishio.
Because you know,
watakuwa wanaelewa nini?
This will not give you freedom.
Hii kitabu haiwezi kukuweka huru.
This will not give you freedom.
Hii haitakufanya huru.
By itself, it will not give you freedom.
Kitabu yenyewe haitakupatia uhuru.
With the Spirit, it will give you freedom.
Na ukisoma katika Roho, basi utapata uhuru.
Because it says that the letter kills.
Kwa sababu inasema ya kwamba maandiko yanaua.
Spirit.
Lakini Roho
has life.
Inakuisha.
This is the truth.
Hii ndio ukweli.
You need to have both.
Unahitaji sote mbili.
I'm not saying get rid of the word.
Sisemi ya kwamba uache
neno. I love the word. But I want the word infused with the one who wrote the word.
Lakini napenda ya kwamba neno iletwe na yule aliyeandika neno.
People have been separating the word.
Watu wametenga neno
from the Spirit.
Kutoka kwa Roho.
And making it more important.
Na sasa wakaweka neno hiyo ya muhimu sana.
That's like saying the author of the book.
Hiyo ni kusema ya kwamba mtu aliandika kitabu.
Is less important than the book itself.
Chini sana kushinda kitabu.
Wazimu.
Wazimu.
We don't do that.
Hatufanyi hiyo.
The word.
Neno.
Is written.
Iliandikwa.
So don't you think you need him to tell you what it means?
Sasa si utamhitaji afundishe neno.
He's the teacher.
Yeye ni mwalimu.
He leads you into all truth.
Yeye ndiye anakuongoza katika ukweli wote.
Teaches you all things.
Anakuwa kufundisha kila kitu.
Don't you think this is part of all?
Si unafikiri ya kwamba yeye ni moja ya hii?
The book?
Ya kwamba kitabu ni
moja. The book is part of all.
Kitabu ni sehemu.
You better have the Spirit teaching you this.
Wewe na Roho pia kufundisha kitabu.
But this will become a hammer.
Na kama si hivyo, hii itakuwa tu nyundo.
The letter kills.
Kwa sababu maandiko yanaua.
The Spirit has life.
Na Roho inafundisha.
We've got to learn to trust Holy Ghost.
Lazima tujifunze kutegemea Roho Mtakatifu.
He is not some wacky spirit.
Yeye si tu roho mwingine.
That makes you go crazy.
Ambaye anakufanya uwe kama wazimu.
Because in, Wazungu, in Wazungu land.
Katika nchi ya Wazungu.
I'm trying to do two languages. I've got three, but anyway, I'm trying to do two. They say sometimes the spirit is so bizarre.
Wanasema ya kwamba roho ni kitu ya kuogopa.
It makes people bark like dogs.
Kwa sababu roho ni kitu kingine na afanya watu wabaya.
So make a decision.
Sasa wewe uamue.
and just forgive. And feelings will follow. Have you all heard that? Okay. Lie. This is what you do. Somebody stab you in the heart so badly. You can barely think. You can barely walk. And you're just supposed to go, I'm deciding.
But I will
forgive. Is that going to happen? In your head? No, this is what you do. I had a situation with my son. Someone horribly hurt him. I mean horribly. And I was Christian. Just like now. And I hated that person. With all my heart. I wanted them dead. I had rage. Imagine your child horribly abused. Would you not want to kill that person? That's how we feel. We love our children. So instead of going, oh, I I said, Baba, I cannot forgive them. I don't
want to
forgive them. I don't even know where to start to forgive them. But I will do this. I give you permission to forgive him.
Computer.
And pour your prophecy out.
You have a problem with your husband or wife? You say,
Holy Ghost, don't really upset.
Mimi ninakuwa na hasira.
It really hurt me.
Na hii inaniumia.
But I give it to you.
Lakini nakupatia.
You give me a solution.
Na wewe unipatie suluhisho.
And you go on to do that.
Alafu naendelea na kazi zako.
Why do you think we go out and pray for people and they get healed like this?
Unajua kwa nini tunaenda tunaongea watu na wanafanya tu kimchezo?
It's not magic.
Si uganga.
Yield your heart.
Peana roho yako.
To Holy Ghost.
Kwa Roho Mtakatifu.
And miracles will become normal.
Na ishara zitakuwa vitu.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's how it is.
Hivyo ndivyo ilivyo.
So I want you, because I'm going to end it, because I know you're, oh, I don't know. What do you want?
Sasa mnataka nini?
Do you want to go home? Do you want a fellowship? Do you want to have a cup of tea? Whatever. Tell me.
Because we're going to get
together. Because we're having another service, and George is going to preach, and he's amazing.
Kwa sababu tutakuwa na service nyingine na George atahubiri.
Is that all you have to say? You're amazing. You have to say those words.
Ana, mimi ni wa kushangaza.
So what do you want to do?
Sasa unataka tufanye nini?
Do you want to continue or do you want to have a break?
Tuendelee ama tukome hapa?
What was it?
Tuendelee.
Same story, same. Okay. We'll do very little just to finish up.
Sasa wacha tumalizie na kidogo.
And then we can do more later. I don't care. I don't have a schedule in my head.
Mimi sina mpangilio katika mawazo yangu.
This is the most important part.
Muhimu ni hii.
And you know, I don't even know what I'm going to say next.
Na hata sijui nitawaambia nini.
Because I totally trust the Holy Spirit.
Kwa sababu mimi namwegemea tu Roho Mtakatifu.
To pour out of my mouth.
Ili aondoe mambo kwa mtu.
He just told me to say, this is the most important part.
Na ameniambia niwaambie ya kwamba hii ndio ya muhimu.
So I don't know what it is yet.
Na sijui ni nini hiyo muhimu.
So you can tell me.
Sasa yeye aniambie.
This is the most important part.
Hii ndio ya muhimu.
That you are loved.
Ya kwamba umependwa.
Forever.
Milele.
No matter what.
Haijalishi nini.
Know that. And if you don't know it, ask the Holy Spirit to show you, be immersed in the love of God, because He is in love with you, totally besotted, which is like crazy about you.
Yani yeye ni kama kuna wazimu akikufikiria anakupenda. Yeye anafikiria juu yako. Yeye anakutamani. Anafikiria kwamba wewe ndio mzuri kushinda wote. Wewe unampendeza.
And when you dance, so that's why we get to dance first.
Na unapocheza, na hiyo ndio sababu tutacheza. Unapocheza.
Daddy dances in heaven.
Baba anacheza mbinguni.
And when you don't,
na unapokataa kufanya hivyo,
he sits down.
Yeye anakaa chini.
So you want to get daddy to dance?
Unataka kumfanya baba acheze?
Can we dance, please? Tafadhali.
Tafadhali tunaweza kucheza kidogo.
For real? Move the chairs. I don't care. Throw them out the window.
Sasa sijui mtafanya nini.
Let's dance.
Ili tucheze.
To our father.
Baba yetu.
Make him happy.
Kumfanya afurahi.
So he can dance too.
Sasa hivi ndiye pia acheze.
Ready? So on an up tempo, really, let's go for it.
Sasa utaweka ile tempo ya kucheza.
Sawa?
Sawa.
Sawa. Okay? Hallelujah.
Hallelujah.
We'll just move up. We'll just move things over. Well, the music will start. Just let it go. Let it go. If you can't, close your eyes.